Matayo esula 5. Awo Yesu yalaba abantu abangi bwe batyo n'ayambuka ku lusozi. Bwe yamala okutuula, abayigiriza be ne bajja waali. N'atandika okubayigiriza n'agamba nti,
"Bamukisa abeesiga Katonda yekka okubayamba, kubanga obwakabaka obw'omugulu bwabwe. Bamukisa abakungubaga, kubanga abo bali kubagizibwa. Bamukisa abateefu, kubanga abo baliweebwa ensi Katonda gye yabasuubiza. Bamukisa abalumwa enjala n'ennyonta ey'okukola Katonda by'ayagala, kubanga abo balikkusibwa. Bamukisa abeekisa, kubanga abo balikwatirwa ekisa. Bamukisa ab'omutima omulongoofu, kubanga abo baliraba Katonda. Bamukisa abatabaganya, kubanga abo baliyitibwa baana ba Katonda. Bamukisa abayigganyizibwa olw'okukola Katonda by'ayagala, kubanga obwakabaka obw'omugulu bwabwe. Muli bamukisa be banaabavumanga, be banaabayigganyanga, be banaabawaayirizanga buli kigambo kibi nga babalanga nze. Musanyuke, mujaganye, kubanga empeera yammwe mu ggulu nnene, n'abalanzi abaasooka mmwe okubaawo bwe batyo bwe baayigganyizibwa. Mmwe munnyo gw'ensi, naye singa omunnyo gusaabulukuka, guzzibwamu gutya obuka bwagwo? Guba tegukyagasa, wabula gusuulibwa wabweru, abantu ne bagulinnyirira. Mmwe kitangaala ky'ensi, ekibuga ekizimbiddwa ku lusozi tekiyinza kkisibwa. Era tebakoleeza ttaala ne bagikweka mu kibbo, wabula bagiwanika ku kikondo n'emulisa bonna abali mu nnyumba. Ekitangaala kyammwe kiteekwa okwakira bwe kityo abantu, balabe ebikolwa byammwe ebirungi, balyoke batendereze Kitammwe ali mu ggulu. Muleke kulowooza nti najja kudibya mateeka oba ebyo abalanzi bwe baayigiriza. Sajja kubidibya wabula okubituukiriza. Mazima mbagamba nti eggulu n'ensi nga bikyaliwo, ennukuta emu wadde akatonyeza akamu tekalidibizibwa mu mateeka okutuusa byonna lwe birituukirira. Kale nno buli adibya erimu ku mateeka ago wadde agasinga obutono era n'ayigiriza bw'atyo abantu, aliyitibwa asembayo mu bwakabaka obw'omuggulu. Kyokka oyo akwata amateeka n'ayigiriza n'abalala okugakwata, aliyitibwa mukulu mu bwakabaka obw'omuggulu. Mbagamba nti bwe mutabenga beesigwa okusinga abannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo mu kukola Katonda by'ayagala, temuliyingira bwakabaka bwa muggulu. Mwawulira abedda bwe baagambibwa nti, "Tottanga muntu, alitta omuntu aliwozesebwa." Naye nze mbagamba mmwe nti buli muntu asunguwalira muganda we aliwozesebwa. Oyo ayita muganda we ekitagasa alireetebwa mu maaso g'olukiiko olukulu. Ate aliyita muganda we omusirusiru asaanira okusuulibwa mu muliro ogutazikira. Kale nno bw'obanga oleeta ekirabo ky'okwa lutaali, n'ojjukira eyo nga muganda we aliko ekigambo kyakwemulugunyiza, leka awo ekirabo kyo mu maaso ga lutaali, ogende osookwe omale okutabagana ne muganda wo, olyoke okomewo oweeyo ekirabo kyo. Bw'obanga ogenda n'omuntu akuwawaabira, tabagana naye mangu nga mukyali mu kkubo, aleme okukutwala ew'omulamuzi, n'omulamuzi okukuwa omusirikale n'osuulibwa mu kkomera. Mazima nkugamba nti omwo tolivaamu okutuusa lw'olisasula ssente esembayo. Mwawulira bwe baagambibwa nti, "Toyendanga." Naye nze mbagamba mmwe nti buli atunuulira omukazi olw'okumwegomba ng'amwenzeeko mu mutima gwe, singa eriiso lyo erya ddyo likukozesa ekibi, lijjeemu olisuule wala. Kikugasa okufiirwa ekimu ku bitundu by'omubiri gwo okusinga omubiri gwo gwonna lwe gusuulibwa mu muliro ogutazikira. Era singa omukono gwo ogwa ddyo gukukozesa ekibi, gutemeko ogusuule wala. Kikugasa okufiirwa ekimu ku bitundu by'omubiri gwo okusinga omubiri gwo gwonna lwe gusuulibwa mu muliro ogutazikira. Baagambibwa era nti buli agoba mukazi we amuwanga ebbaluwa ekakasa nti amugobye. Naye nze mbagamba mmwe nti buli agoba mukazi we okuggyako ng'amugobye lwa bwenzi, aba amusudde mu bwenzi, n'oyo awasa gwe bagobye aba ayenze. Era mwawulira abantu edda bwe baagambibwa nti, "Tolayiranga bya bulimba, naye by'osuubiza Mukama ng'olayira obituukirizanga." na enze mbagamba mwe obutalayiranga na katono ne wankubadde okulayira eggulu kubanga yentebe ya Katonda ne wankubadde ensi kubanga Katonda gyateekako ebigere bye temulayiranga wadde Yerusalemu kubanga kye kibuga kya Kabaka omukulu era tolayiranga ne wankubadde omutwegu kubanga oluviiri olumu toliyinza kulufuula lweru oba luddugavu mugambenga nti weewaawo oba nti si weewaawo ebisinga ku ebyo biva mu mubi mwawulira bwe baagambibwa nti eriiso ligattibwa liiso erinnyo ligattibwa linnyo naye nze mbagamba mmwe nti temuziyizanga mubi wabula omuntu bw'akukubanga ku ttama erya ddyo omukyusizanga n'eddala omuntu ayagala okuwoza naawe okutwala ekkanzu yo omulekeranga n'ekkooti era buli akuwalirizanga okutambula naye kilomita emu otambulanga naye kilomita bbiri akusabanga omuwanga era ayagala okwewolako tomwegobangako mwawulira bwe baagambibwa nti oyagalanga munno n'okyawa omulabe wo naye nze mbagamba mmwe nti mwagalenga abalabe bammwe musabirenga ababayigganya mulyoke muba abaana ba Kitammwe ali mu ggulu kubanga enjuba ye ajyakiza abalungi n'ababi era atonyeseza enkuba abakola obulungi n'abakola obubi kale singa munaayagalanga abo nammwe ababaagala mulifuna mpeera ki abasolooza b'omusolo nabo si bwe bakola era singa munaalamusanga baganda bammwe bokka kye mukoze ekyeyongeddeko okusinga ekyabalala kiruwa abantu ab'ensi nabo si kye bakola kale nnommwe mubeerenga batuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu.